the ladies.
To the gazms.
Mwaka kumba vikamilifu, yeah. Black beauty umewaka, mama umewaka. Umbo lako nyemba, yeah, yeah. Wanata mitumba inaka, mbona inaka. Usijibusi makanyo, baby. Hiyo ndogo na napenda. Iyo ndongo na napendaga, mama napendaga.
Mana, unaona penda bigi, mina penda ndogo.
Wana penda light skin, mina penda chogo. Sinji bleach mikorogo, mikorogo.
Unaona penda bigi, mina penda ndogo.
Wana penda light skin, mina penda chogo. Sinji bleach mikorogo, mikorogo.
Ase kupenda ulivyo, ato kupenda ta unijue, unijue. Se kupenda ulivyo, ato kupenda ta unijue, unijue.
Love you just the way you are,
you are.
Oh baby,
you are. You are.
I love you just the way you are,
love you just the way you are.
Figa yako nyembamba, ladha ya uchumba. Tukichoshwa kitanda, anipa hadi kwa kuta. Ona mbiba kama mtoto, mwepesi kapamba. Zile bingiri bingi za chumbani, kiranya lalama.
Kipepeo,
daka deberi,
kipepeo.
Sweeter the juice,
kipepeo.
Chuchu ndogo kakeli, ila nanyonya na
busa. Unapenda bigi, mina penda ndogo.
Wanapenda light skin, mina penda chow. Sinji bleach mikorogo, mikorogo.
Unaona penda bigi, mina penda ndogo.
Wanapenda light skin, mina penda chow. Sinji bleach mikorogo, mikorogo.
Ase kupenda ulivyo.